tandika omulimu Yesu nagumaliriza arani entalo zaffe Yesu naziwangula eyatandika omulimu mugwe wali okugumaliriza abaseka kabaseke bagambe munninde nkera kusaba omwesige yeyeka gyokuwanguza ebizibu byense eno bingi mwesiga kuwanguze oyo Yesu omwesiga talemererwa mbeera abantu munsi eno bayiwana Yesu kizudde tayiwa abeesiga mukama bonna tebaswazibwa na bonna abamulindirira amaanyi bafuna olaba nange yampanguza kuba naye yawangula bw'otyo naawe mwesige ajja kukuwanguza kusaba omwesige yeyeka gy'okuwanguza ebizibu byense eno bingi mwesiga kuwanguze oyo Yesu omwesiga talemererwa mbeera abantu munsi eno bayiwana Yesu kizudde tayiwa ye mukama talimba talimba oyo mwesigwa zenkugambye talimba talimba igwe mwesige zensizudde talimba talimba oyo mwesigwa abaseka kabaseke bagambe munninde nkera kusaba omwesige yeyeka gy'okuwanguza ebizibu byense eno bingi mwesiga kuwanguze oyo Yesu omwesiga talemererwa mbeera abantu munsi eno bayiwana Yesu kizudde tayiwa abantu munsi eno bayiwana Yesu kizudde tayiwa abantu munsi eno bayiwana Yesu kizudde tayiwa